Jeff Wellness on .ug.
NT Music.
Notre bon rap. Juice Family Music. What's up to Fikiri? Yeah, what's up to Fikiri? Juice Family Music Management.
Dark Records.
What's up to Fikiri maneno kwanza? Bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine.
Mwingine.
Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Okay. There was a good man who says ready but for blood. Blood's for heart, that's for love, my love's for you. Always walking hand hand together with the babe. And buying me any beautiful thing, not a problem to the man. The man who even give and spend money to the chick. Don't forget where a babe's gonna change the brand. She just claimed to give the heart because the man have given her. When she realizes your man has dropped to the maximum. Jumping here, there's not a problem to her at all. And not all this, but what do wanna suffer for nothing? The man was a woman who can take care of her children. Together with him, we thought everything be good. That's why she said, Wangwa, Tata, Kara, Manga, me, Futin, Baramwe, Flora. Instagram, Facebook, Twitter, Zene, WhatsApp, Asira. I'm Rami, Dedia, Zene, Memo, Mire, Skoro, Mi, Allah. It's a Pamba, last project, we're minima, Vininga, Midura. What's up to Fikiri, Maneno, Kwanza? Bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunaingia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Okay. These days I'm quiet to wait stored from you. You're bearing your sex must still make you feel one way. Me at this azazadi any leg why can't run at the feku. Me bazi phone me musu me as vine money twago. No mbu that wak wakani levin and gazwa wani. Eleven ga bad drama drum me footy sani de kawu me obia yo mini bye bye metal de go me love my last kwaku. Masi dra de kaleng bike led drugs you matis and gale. Killa man the boy, a boy the star. A lure phone tin nera Isaac and mamuji le. Swaggy G unity kana me promote my yani. A bia sizu and nyaza. Ma kuvine ngbanzi tale Gati ba ma so lakine morale ma mudile. My knob trebon lakine ma vine mindri ya rap sira. 12-12 clam jibe. Juice Family Music. Yeah, wacha tufikiri maneno kwanza. Yeah, maluminiti ya kweri sidi ya zaza leba makuta. The my knob trebon ojwe mijane. DJ Nelik Vags Wagwan. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunengia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunengia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunengia kwa mapenzi na mtu mwingine. Watoto waksa kwa mia tiari, bado wanataka kuranga pesa yako inze kwanza. Okay, bye bye niggas, we meet again. My college niggas, MCO Kens, Vienna. We burn them, I sign out official. Juice Family Music Management. Me no trebon rap. Yeah. Wacha tufikiri.
Wacha tufikiri maneno kwanza, bado tunaingia kwa mapenzi na mtu.